double slim on the beat.
Oh na na na, oh na na na, Kolo music again, yeah yeah. Mari unapendeza jinsi unavyonidekeza lala. Tena unavotesa social media, kila maliza kupicha. Mari unapendeza jinsi unavyonidekeza lala. Tena unavotesa social media, kila maliza kupicha. Sijui ni kulinganishe na Zari, awawe masepetu. Basi turudi hapa nyumbani, tumsake Sidika. Oh God, you make me crazy, unanichizisha lala. Oh God, you make me crazy, unanichizisha lala. Wacha ni kukandepe, ni kukandepe. Wacha tuwa wane mama, tuwa wane. Wacha ni kukandepe, ni kukandepe. Wacha tuwa wane mama, tuwa wane. Nashukuru Mola kukumba, kukumba. Ninyatini dongi mora mama, yeah yeah. Napendeza ya diva, ukicheka wafanya mirajipa. Namsifu yu Maria, anapendeza toto wa meiva. Napendeza ya dimples, ukicheka wafanya minajipa. Namsifu yu Maria, anapendeza toto wa meiva.
Baby girl, you know you dance like I do. I got the feeling for you. In my mind, it's only you boo. Kukuwacha tabu, baby. Kukuwacha ni kukandepe, ni kukandebe. Wacha tuwa wane mama, tuwa wanebe. Wacha ni kukandebe, ni kukandebe. Wacha tuwa wane mama, tuwa wanebe.
Umenifanya zuzu, hey yeah. Umenifanya zuzu, umenifanya zuzu. We baby, umenifanya zuzu.
Umenitosha Maria, wewe ni wangu. Umenitosha Maria, ah. Umenitosha Maria, wewe ni wangu. Umenitosha Maria, ah.